abatwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikro Netienne Karekezi mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika abatwumva muri uyu mwanya ikiganiro tugiye kubagezaho ni cyatambutse mu cyumweru gishize abenshi mu bataracyumvise neza bakomeje kutwandikira bifuza ko twagisubizaho uyu munsi turavuga ku kibazo cyo gushakisha akazi ikibazo cy'ubushomeri mu gihugu kuri benshi mu batwandikira natumiye bamwe muri mwe mutwandikira kenshi mutwumva buri munsi ku radio yanyu
nitwa Tuyisenge America Fidele abandi irwamagana abankorera kiriziya urutugisi diocese y'u Burundi n'u Rwanda
ndabasuje cyane bwana America Fidele Tuyisenge murakomeye aho mu ntara y'urasirazuba itwatumiye kandi
Amereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa
Kigali. Urakomeye cyane aho mu mujyi wa Kigali?
Ndakomeye.
Twatumiye kandi
nitwa Kanyenzira Cedric nk'abandi umusanzu.
Urakomeye aho mu majyaruguru Kanyenzira?
Nta kibazo turashimana.
No gushima Imana. Umushyitsi wundi twatumiye uyu munsi?
Nitwa Niyonzima Alfred, abantuye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Urasirazuba. Andi n'umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Kibungo inateka mu byanye n'ubukungu n'icungamutungo.
Alfred Niyonzima ndagusuje cyane urakomeye aho Ikibungo?
Ndakomeye kandi namwe ndabasuhuje kandi nishimiye n'ubutumire bwanyu muri iki kiganiro.
Natwe turakwishimiye kuba wabyitabiriye ntibyoroshye kubona abantu nk'amwe b'abanyeshuri. Reka nguhereho wowe urakiga amashuri birumvikana ko mu byo ureba cyane no kugira uti ndangiza nzabona akazi. Ikizere cyo kubona akazi ufite ubu ni ikihe Niyonzima?
Mwakoze kubijyanye no kubona akazi nubwo ndi umunyeshuri muri kaminuza ni ibintu bikomeye cyane kubera yuko nk'ubu narangije muri 2011 ndangiza n'undi mu bijyanye n'ubukungu ubumenyi bw'isi n'amateka nubwo narangije amashuri atandatu yisumbuye ariko kugeza uyu munsi nta n'ahantu ndabona na karaka hari abarangije mbere yanjye bose duturanye ngenda mbabona hirya no hino hari abarangije za kaminuza abarangije za kaminuza wenda bapfa kugerageza n'abize dikasi ariko nabwo ubavuye ku isoko ariko abandi bize ibindi bijyanye wenda n'andi mafakulti ubuntu akazi karabuze ku buryo na nungu mfite ubwoba nta n'ikintu leta ikora ngo ibe yanadufasha n'ibyo byo kwihangira umurimo nta gishoro nta polisi leta ishyiraho ngo wenda turebe ko twazava muri ubwo bushomeri twihangira imirimo ni ikibazo gikomeye icyizere cyo cyarangiye.
Amerikare Fidele Tuyisenge wo umaze igihe mu kazi ariko iyo ureba isoko ry'umurimo hanze mu Rwanda watubwiraho iki muri iyi myaka turimo?
Iyo ndebye isoko ry'umurimo mu Rwanda usanga ryaragutse gusa ikibazo gihari ni uko nabona kuvuga ngo ni ikibazo ariko abashaka akazi babaye benshi kurenza akazi gahari ariko imitangire y'akazi yagiye yoroshywa gusa abagashaka bakaba ari benshi ugasanga nanone icyo ngicyo nicyo gituma usanga hari abashomeri bahari benshi ariko amashuri yabaye menshi za universite kera hari universite imwe ama secondaire none ugasanga rero icyo ngicyo gituma usanga imyanya y'akazi ni mike ugereranyije n'abantu bifuza ku kazi ariko mu by'ukuri ibijyanye no kugasaba byagiye byoroshywa gusa ikibazo kikaba ari ikintu gicyo cy'umubare w'abantu benshi bagashaka.
Ye ni ikibazo uzamuye cy'abantu benshi Kanyenzira Imurane Rutaro nawe niko ubona ikibazo?
Ndi umushomeri narangije muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi campus ya Rukara ariko nanjye ku isoko ry'umurimo icyizere ni gike icyizere cyo kubona akazi ni nka 2% kuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze abantu barangiza babaye benshi mu burezi niho harasigaye imyanya ariko nabwo twabaye benshi ubu nubwo byorohejwe turi kudepoza ku turere ariko nabwo icyizere ni gike bitewe n'abantu benshi bagiye biga batubwira ko bazakora rekrutuma kurikije amanota ntabwo turategereza abatuyeza ngo bazaguhamagara ubibone kandi nabwo wenda bafite amanota menshi sinzi wenda ikintu baba bakurikiza ariko ikibazo cy'ubushomeri hanze giteye ikibazo.
Muravuga ubushomeri ariko hari n'abatanga ubuhamya bavuga ko hari ahagiye haboneka imirimo gusa ikibazo kikazamuka mu gutanga akazi hari ibizamini byanditswe bikorwa hari na niza interview kuvugana namu kaganira amasoko yandi gatete Jean de Dieu wowe mu byo gushaka kazi aho ubona hari kibazo nihe mu Rwanda
kibazo gihari uko mu Rwanda uko ukeneye kuguka yawa kenera kazi wagenda bari kandi ubona kazi ariga
icyo bakivuze
ariba nakende kibazo kigomo ukaza kwiga nta kazi ubona uzabona ukabona mu kibazo gihari kandi ukabona ubundi akazi abagafite n'abagumyaka bakora ahandi ukazi wamo ugasanga mbese ni ikibazo gikomeye
twari twakivuzeho. Nari nifuje kuba twavugana namwe mu bashinzwe ibijyanye no gutanga akazi ntibabonetse, ariko Amerika Fidele Tuyisenge, ikibazo cy'ingutu abenshi bagarukaho nk'ibi byo imitangire y'akazi ubwayo ubonete yite
imitangire y'akazi urebye pro ubona ariko ni ikigonga wa mukenshi ne experience n'eso ni gute niyo tuzigura kije asuri hanyuma 2012 tuzigutangiye kujya kwa kazi ni uyu ahara kazi abonetse gapiganirwa ne experience kandi experience ni wayo nufa ya nakoza kazi experience ibona bitewe n'ibyo n'akazi wako wewe ugasanga niba abantu bari kwa experience y'imyaka ibiri cyangwa kuzamura nta hantu wigeze ukorera urumva nta kazi wabona ubwo ni ukuvuga ngo akazi ukabona abavuye mu kazi babona yenda kakaba anogeye yenda kuga ari gupiganirwa ariko ari ko kifuza yenda neza wari wajya kuko afite na experience
noneho yego
bamwe batigeze bakora ntako wabona.
Inzitizi ziboneka cyane mu mitangire y'akazi wowe ukunze kumva abantu bavuga wabonye wahagazeho, hari abavuga ikimenyane, wowe ibyo wabonye ni ibihe Amerika Fidele?
Jyewe icyo nabonye ni iyo experience umusore cyangwa umugabo avuze, usibye ko iyo urebye imitangire y'akazi mu Rwanda nk'uko navuze ngitangira yuko yagiye yoroshywa, ikibazo gihari ni uko ya experience baheraho hari abantu bitakabaye biteye impungenge experience yagombye gufatwa wenda nk'imyaka umaze mu kazi yagombye guhera ku bushobozi umuntu afite. Urugero nk'abanyeshuri hari abanyeshuri bagira za responsabilité yabaye doye hari ibintu yarahagarariye ubwo ari ibintu bakita informer ariko byagombye guherwaho bigashingirwaho noneho bakaha akazi umuntu koko ubikwiriye afite icyo nakita background ikomeye ijyanye n'ako kazi rero bikajyana na cya kizami bakora bandika cyangwa interview akaba ariyo kwisobanura. Icyo rero kizami cyo kwisobanura ubundi niyo kigombye kugaragaza neza icyo umuntu yabaye ashoboye, kuko kwandika hari ubwo wamugani hari abavuga bati hari uwaba yakiguyeho sije kibyo nanone ntabwo wavuga ngo ibintu bifatika, ariko rero kugira ngo abantu ubamare amazeze ubamare impungenge icyo kizami gitangwa cya ekri cyo kwandika cyagombye gutangwa noneho nicyo cyo kwisobanura cya interview nacyo kigatangwa, kuko akenshi usanga ni ikosa ngiye mbona ku giti cyanjye kuko cya kizami cya ekri
cyanditse
n'ubwo kuri icyo kijyanye na ekri nabyo mvuga ko babyoroheje kuko mbere ikigo nicyo kitangiraga ikizami kikanakikosora kikanatangaza amanota, ariko hajeho biro de consultance yo gutanga ikizami. Ariko noneho havuga ngo hari umuntu ushobora gutsinda ikizami cyo kwandika uko yaba yagikoze kose, ariko ugasanga nta experience afite yandi igaragarira mu buryo yisobanura uburyo azakora ka kazi. Rero mwumva yuko aho hantu hari ku giti cyanjye nabonye hariho icyuho
noneho
ibyo bizami byagombye gukorwa byombi, kusha gusanga ari utsinze icyo cyo kwandika yajyamo cyo kwisobanura ugasanga ararya indimi kandi abo ngubwo ugenda ugasanga arimo arahuzagurika mu kazi.
Twari twasabye abantu benshi kwitabira iki kiganiro cy'uyu munsi, hari abatabashe kuduha telefoni zabo ariko baduha ibitekerezo byabo. Hari nk'uyu wagize ati mu Rwanda ruswa mu kazi irakabije pe, noneho gasigaye gatangirwa ku murenge, ikibazo cy'abashomeri kirakabije, udafite ugusunika nta kazi wabona. Nkubajije wowe
ngiye ko mutamije ijambo
wowe urinde
Alfred
hanyuma Alfred Niyonzima w'icyo kibazo bakivugaho iki kikimenyane mu kazi
ikibazo cy'ikimenyane rero uko giteye nakoze ibizamini inshuro zigera nka muri eshatu natsinze ikizamini kimwe baramanika ku karere ntegereza ko bazampamagara ku kazi tegeye cyari cyo kwigisha muri 2012 birangira mviriyemo aho nategereza ndaheba barinda batangira ntarahamagarwa wongeye mu kazi kandi nafishije ku karere ariko nyuma naje kumenya ko hari abandi bantu bagiyemo icyo kibazo rero kirahari ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda uramutse udafite umuntu ugusunika udafite umuntu uranyuraho wenda ngo utange ako kantu wenda kugeza ubukuru ibyo rwose gutegereza ko uzabona akazi ni ibintu bidashoboka ni ibintu bidashoboka kereka byibura nka kuriya La Liga yatangaga ibizamini kuko La Liga ikunda gutanga ibizamini mu myanya ya leta aza executive z'utugari cyangwa se mu bindi myanya ya leta ariko itajyanye n'uburezi cyangwa itajyanye wenda n'utundi tudomene ukuntu gihe tworoheje ukuntu wenda aho ngaho uko biri wenda binyura muri transparence ariko indi myanya yose cyane nko muri education ubu noneho bashyize amananiza ngo dufatire ku manota amanota nayo bagenda uyafite ugasanga bashyizeho nk'imyanya imwe wenda kandi imyanya ikenewe ari nka 20 ubwo ni ukuvuga yenda 13 yose niyaba abantu bafite abantu babasinika ngereye ntabwo numvikana n'uwo nguvuga ngo wenda ngo isoko ry'umurimo ngo baraguye ngo bagize bate ngo ikibazo ni experience ikibazo ntabwo ari experience ahubwo ikibazo ninde ukubereyeyo ninde ukubereyeyo ubundi twese turiga ubu ngeze wenda ndi hafi kurangiza ndi hafi kwandika igitabo ndumva habura nk'umwaka umwe ariko niba amaze kubona diploma cyangwa AA muri education kandi ariyo myanya ihari hakaba harimo abantu bari kujya mu kazi bafite ade batarize education njyewe noneho uyifite nkaba ntabona akazi ubwo se urambwira ngo icyo kimenyane nta gihari
iyo ni ingingo
rero uwo muntu ntabwo twumvuzanya kabisa
nta kibazo nibyo byiza niyo mpamvu tuganira ingingo y'ikimenyane hano mu kazi abanditseho ni benshi cyane ntabwo nasubira bose ngo mbarangize gusa navuga nk'uyu watwandikiye agira ati utari muri FPL cyangwa ngo ube uzwi n'abagiye kugatanga aravuga akazi ubushaka wasubirayo kare niko bimeze hano mu Rwanda kandi byambayeho bambaza niba ndi umunyamuryango ntiwapi kuva icyo gihe nta kazi kuko mu murenge ntuyemo ndabona kuko njye ntari umunyamuryango wa FPL bino watwandikiye iyo ngingo kanyenzira wowe urevugaho iki
yewe ndanavuga nko mu ishami ry'uburezi nanjye kuko ari ryo ndimo
yego
mu myaka yashize kuko imyanya yo kwigisha yabaga ihari ni myinshi wasangaga wenda akazi bagatanga mu mucyo pe kuko imyanya yabaga ari myinshi ariko ubu nko muri uyu mwaka kuko aribwo nanjye ndangije kuko imyanya ni mike cyane nk'ubu wenda njye nitanzeho urugero nagende poza ahantu henshi turere bakatubwira ko bazakuzaha amanota menshi yo ndayafite kuko nko muri combination yanjye ntamanota ya gatatu ariko kiritomo bagiye bakora siniheza numva bampamagaye kandi baravuze ngo bakurikije amanota ubwo umuntu wenda akaba yakibaza ikintu bakurikiza akaba umuntu atacyumvisha neza wenda nko ku bijyanye n'uburezi twigisha muri nine years na secondaire zisanzwe kuko wenda aho bitangirwa mu karere nta kintu cyarutwa kibamo cyane ahubwo wenda habamo ikintu cyitwa
kimenyane
ariko mu kwigisha primaire kuko byo bibera ku mirenge kenshi rero badepoza ndateruswa rwose ndahamya ko nta kazi wabona muri iyi minsi kuko na siridi y'uburezi pe nayo yaruzuye imyanya nta muntu ufite cyangwa ube ufite na ruswa kuko na kenshi ushobora no kuba ufite ruswa nubwo ukaba n'ukuntu uhita kubera ko nta muntu ufite nyine kubona akazi ntabwo ari ibintu byoroshye
ikibazo cya ruswa hari benshi bacyanditseho mu batwandikiye ari benshi cyane rwose ariko Hamilcar Fidèle tuyisenge nkubajije izi ruswa zigarukwaho cyane iyo bavuga ruswa mu mitangire y'akazi muri make cyane rwose ni ikibazo kigaragaza kigaragara umuntu wese ashobora kuba yabona akavuga ati uko biri kose mu bantu batakazi bakaba batakabonye abakabonye bariya harimo ruswa biragaragara tuyisenge
ntabwo navuga ko icyo kintu kigaragara njyewe ndakurikiza experience yanjye na systeme ziri mu Rwanda ukora ikigaragara ni uko hari udashyizemo amarangamutima ukareba nkanjye natangiye gukora kugira ngo guhera muri 97 iyo ndebye rero nkava icyo gihe hagera ubu ngubu mbona hari kinini cyane mu Rwanda intera abantu bateye icyo cy'akarengane icyo cya ruswa hari abantu ntihabura urundu niyo mpamvu hari izo nzego zo kurwanya ruswa ariko usanga ikibazo cyaragabanutse cyane kandi kuko niyo umuntu yagize icyo kibazo cy'akarengane bashingiye kuri ruswa hari urwego rw'umuvunyi hari no mu gutanga akazi imifotera nayo hari aha uragenda ukayibwira akarengane wagize ahubwo nagiye inama abantu ko bajya bafite ikibazo nk'icyo bajya bakivuga gusa icyo navuga ubona abashaka akazi ni benshi cyane noneho imyanya ni mike
iyo ngingo twavuzeho cyane reka dukomereze kuri Gatete niwe umaze akanagira ngo wowe urebye iki kibazo iyo abantu biyambaje izi nzego zishinzwe kurwanya ikintu runaka kurwanya ruswa kurwanya karengane bararenganurwa Gatete
aho kagenda ugasaga ikibazo cyawe uko cyagenze wakurenganura uramutse ibimenyetso yerekana watse ruswa ariko nanone usanga ibyo bimenyetso bigoye kuko sinumva uburyo wajya gutanga ruswa wenda cyane iyo umuntu yafata ruswa sinzi ko waba ufite kamera ku buryo washobora kwerekana ayo mashusho kandi iyo urebye ntiwashobora gutanga iyo ruswa ntiwaba yizeye yuko ako kazi ari bukabona ni ibintu rero nk'uko mugenzi wanjye yabivuze niba ukizina neza hari n'ubwo ushobora gushaka n'uyuka utamubona bitewe n'uko udafitanye n'uko ugira ngo akubarize uko bimeze
niyo ngingo nigeze kukomozaho gatoya kubera ko akenshi na kenshi ruswa n'ikimenyane birajyana kubera ko ntiwatanga ruswa udafite ukugeza ku wo uza kuyiha bikora imana ndi bwami urahagana he
i Kigali
mu karere ka Nyarugenge usanze tuvuga ku bijyanye n'ikibazo cy'imitangire y'akazi n'ubushomeri mu Rwanda wowe iki kibazo cy'akazi cyo kubona akazi ko gatangwa n'ubushomeri mu bantu ni ikibazo ubona gihagaze gite mu gihugu cyangwa se ahuri
urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije ndagira ngo nambanze nkubwire ko rwose ubushomeri burahari mu Rwanda bukabije burahari cyane ntekereza ko mu minsi ishize minisitiri ushinzwe urubyiruko n'ikoranabuhanga aherutse kuvuga yuko hari ikibazo cy'uko urubyiruko rugera kuri 80% bari muri ya gahunda perezida yavuze ko tugomba kwihangira imirimo ariko imirimo bari guhanga iri kugenda ibahombera bagahita bongera bagasubira hasi
icyo ni ikibazo gikomeye 80%
80% inshinga bigahita ihomba urumva ya mafaranga na twa dufaranga dukeya bari bafite batangije ya mishinga urumva batwagiye ariko ahanini abenshi bavuga yuko ari ikibazo cy'imisoro ihari rero urumva ko imisoro dufaranga umuntu yaba yifitiye n'ibintu bigoye ugasanga n'ubushomeri nyine buragenda burushaho kwiyongera nk'ubu abari kurangiza amashuri ubaze nko mu myaka nk'ine ishize ugasanga nk'abarangije amashuri yaba kaminuza yaba amashuri atandatu yisumbuye ushobora gusanga nka 87% bose ari abashomeri bicaye mu rugo
ntacyo bakora
nta kintu bakora naho ku bijyanye n'imitangire y'akazi rero aho wajya gusaba akazi ariho udafite umuntu ukuzi nta kintu na kimwe ushobora kugeraho
ukomoje ku ngingo twaba tuganiraho mu kanya reka tujye tugendera ku mibare cyane uriya mubare wa 80% uvuze minisitiri yatangaje ko mu bantu bihangira imirimo mu rubyiruko 80% by'imirimo itangizwa ihomba ni umubare munini ndifuza ko twazagarukaho mu biganiro byacu biri imbere ariko duhereye ku mibare nanone icyerekezo 2020 cya guverinoma y'u Rwanda kijyanye n'uko u Rwanda ruzaba ruteye mu nzego zinyuranye muri 2020 bavuga ko hazaba harabonetse imirimo idashingiye ku buhinzi igera kuri 1,400,000 mu mwaka wa 2010 leta yavugaga ko hagomba kuzaba hariho imirimo 500,000 idashingiye ku buhinzi mwese ngiye kubabaza iki kibazo reka nguhereho Alfred Niyonzima iyi mibare y'icyerekezo 2020 wowe uyivugaho iki urebye uko isoko ry'umurimo nibyo ndibwa amatubwiye bihagaze
ariko rero ngiye bari abayobozi baranse niba babicariye mu biro bagapropose ibintu bakavuga ngo bizaba bimeze gute nabanza rebe nabahe bantu basohoka muri kaminuza buri mwaka bangana iki abandi barimo binjira muri kaminuza bangana iki badafite akazi iyo yicara akavuga gutyo ese ni iki leta ikora kugira ngo basi ifate ba bandi barangije bo ibateze imbere mu buryo bwo kwihangira iyo mirimo ese aka gasomo barimo bigisha ka entrepreneurship niko bavuga kazabafasha se nta gishoro ese niba resources zihari bavuga yuko zigomba gukoreshwa kugira ngo zibyaze umusaruro ikintu cy'ingenzi cya mbere ni capital muri capital tubona ibintu tugomba gushingiraho hari labor intensive na capital intensive bidakoresheje iki kimwe bikoresha ikindi kugira ngo ubone umusaruro runaka wifuza kugeraho ariko iyo avuga gutyo
nta kapito yabahaye, nta nzira beneka y'ukuntu bazabinyuramo. Ese nabanza rebe imirimo yatangiye kubura 2008, nabanza rebe bigeze 2014, nareba abantu bose barimo barira kubera nta kazi bafite. None natekereza abanyeshuri bariyongera ntibahagarara, barakomeza kuzamura amarevu za kaminuza baki. None haravanguye 2020, 2020 ho bizaba noneho bageze ku rwego rw'ubuteye n'ubwoba, ku buryo n'abayobozi bizaba by'abanene. Azanyura mu zihe nzira kuko aterekana iyo polisi azakoresha kugira ngo ibyo bintu bizagerweho? Ibyo bintu ntibishoboka, ntibishoboka mu gihe bagifite iyi mikorere imeze gutya. Kereka nibahindura nabwo bakitabaza wenda imfashanyo z'amahanga mu kugira ngo wenda bahe abo bantu igishoro, kandi nabwo bacunge imishinga yabo. Impamvu abivuga sinzi niba yarize ekonomi cyangwa yarize ibijyanye na management ngare, ariko katubiye mu ruhare rwa ekonomi cyane. U Rwanda ruratera imbere gute muri domaine zose? Rurazamura income distribution mu ruhe rwego? Ese bo ntibicare mu biro bafata amafaranga nyine? Uko azamuka niko yumva ko n'abandi bazamuka. Ibyo ndamuhakane ntibishobora kuzagerwaho bakifite iyi polisi imeze gutya, kandi bahindura imikorere.
Ye uvuze byinshi cyane rwose cyane, niyo nzima kanyenzira imurane rutaru. Iyi mibare y'icyerekezo 2020 leta y'u Rwanda ivuga ko hazaba harabonetse imirimo idashingiye ku buhinzi 1,400,000, wowe uyivugaho iki?
Ngewe rero nzuye nta kintu bashingiraho bavugiye iyo mibare, kuko cyane cyane uko imyaka igenda yiyongera niko n'abashomeri bagenda biyongera. Ugenzi yabikomojeho abanyeshuri barangiza amashuri babaye benshi kubera izi za 12 zagiye ziyongera, umubare w'abashomeri wariyongereye. Keretse wenda ntihabaho ikintu wenda cy'uko bakoherezwa kwikorera ku giti cyabo, ariko nabyo ntabwo byoroshye kuko bisaba urushoro. Ntabwo sinzi wenda ku bijyanye n'ubushobozi cyangwa se n'ubumenyi kwihangira imirimo, ugucuruza ikintu kisoro kiragonga cyane, ipatante, imisoro kuri kwezi, aho umutekano ugasanga nta mafaranga menshi umuntu atakaza, kandi mu by'ukuri n'urushoro afite ari rukeye.
Ni rukeye.
2020 y'u Rwanda rwihangiye, mbona ahubwo umubare w'abashomeri uzaba wirongereye cyane ufite abashomeri bariho ubu. Kuko uburebye abashomeri bariho muri 2010 ukareba n'ubu n'abashomeri bari mu 2014 biragaragara biyongereye cyane.
Reka noneho mbasabe ndetse nk'abagenda twanzura buhoro buhoro, nguhereyeho Hamilikare Fidele tuyisengereka, nguhereho ku bijyanye n'ikibazo cy'imitangire y'akazi n'ubushomeri mu gihugu. Ni izihe nama wagira inzego z'ubuyobozi bw'igihugu zikurikirana iki kibazo? Uhina amagambo cyane turebe uko twabivugaho twese.
Ku bijyanye n'imitangire y'akazi, nagira inama inzego za leta kongera cyangwa gukaza ikintu cyane n'ikoranabuhanga mu gutanga akazi, bagatanga ibizami biciye mu mucyo, kuvuga bigaragaza niba ari ibyandikwa izo interview bigakorwa ku buryo bugaragara budatera umuntu gukemanga, ushobora no gukemanga ikintu nta kibazo gihari. Niba bavuga ngo rariza ibikora neza, siko ari urwego rwa leta kuki abandi batazigeraho. Nagiye n'ubushomeri njyewe ndobutimiste, ngiye ndeba ibintu ku buryo bwiza, mbona hari intambwe yatewe. Icyo nagira inama leta ni uko amasomo bigisha mu mashuri, kwigisha amasomo ajyanye n'amashami abantu bashobora kubonamo akazi ku buryo boroshye cyangwa bakirangira imirimo. Ikintu batangije cyo gukira cyo bita IRPRC cyangwa amashuri y'imyuga, bakakishyiramo imbaraga nyinshi, noneho abanyeshuri abarangiza bakagenda bihangira imirimo noneho ku bintu bifatika, atari ukuvuga ngo ni nako uzampa akazi, bakagenda babyikorera. Icyo ni cyo kizatuma bashobora kugira intambwe bageraho. Ikindi experience rwose ngira ngo no mu bihugu bitandukanye ngiye njyamo, experience ntabwo bareba imyaka wamaze mu biro, bareba ubushobozi ufite, background yawe. Leta rero icyo kintu yagombye kukireberaho, kuko ahandi hari naho bagenda badepoza n'amasezi y'abantu leta ikabahamagara kuko ibona uyu muntu afite ubushobozi. Reka rero barebe ku bushobozi cyane, noneho banateze imbere amashuri y'imyuga. Ikindi urubyiruko narugiraho inama ni uko bakishyira mu bakibumbira mu mashyirahamwe, bakajya bahura bakareba ese bakiteza imbere gute, noneho bakanashyira nka puresha cyangwa bakagira inama leta ati mudufashe ibi ngibi, mudufashe ibi, hatari guhora buri wese wenda yijujuta ku giti cye. Noneho bakora amashyirahamwe bajye bereka leta imishinga bafite cyangwa ibitekerezo byabo leta ibafashe. none nita gukora bavuga ati dore leta ntiyadufashije
ye reka duhina amagambo bikora imana ni bwami wowe umwanzuro waduha kuri ikibazo cyanye ni mitangire y'akazi ndetse n'ikibazo cyaruswa twavugagaho n'ubushomeri mu Rwanda inama mwagira guverinoma n'izindi nzego zibishinzwe n'izihe
murakoze cyane icyo numva nagiraho nita ku kijyanye n'imitangire y'akazi bashomeraho
zamurijwe
leta ni icyo nshaka gutangaho inyunganizi nabwira leta kujyanye n'imitangire y'akazi niba banze bagabanye ikintu kijyanye no kuvuga ngo experience rwose nibagerageze barebe se umuntu afite ubushobozi bungana iki baba aricyo bagendera kuvuga ngo barashaka umuntu ufite imyaka runaka uburambe bw'imyaka runaka rwose icyo kintu ni cyo kintu kiri gutuma n'ubushomeri bugwira ugasanga ubushomeri bubaye bwinshi kandi nanone wagera muri ako kazi ugasanga ka kazi ntibagahaye n'umuntu wenda ufite n'ubwo burambe bw'imyaka runaka n'ubundi bagahaye wa muntu wabo bishyiriye rero niho bagakwiye kureba ese umuntu utwaye aka kazi abifite ubushobozi
icyo ni ikibazo
ubushobozi bagaha umuntu bakamuha rwose iyo nta kintu bitwaye ariko byaciye mu mucyo barabijyana bakabicisha hirya hariya ugasanga ni ikibazo
uragira uti ubwiru nibuve mu gutanga akazi byose bikorerwe mu mucyo ku buryo abakatse bose bagenda bumva ko byanyuze mu nzira iboneye kandi igaragara Alfredi niyo nzima nayo ngusabe twanzure muri make kuri iki kibazo inama mwagira leta kugira ngo cyane cyane iyi mibare ba guverinoma yavuze ko iza bagezweho ku bantu bafite akazi gadashingiye ku buhinzi yagerwaho hafi niyo inama mwagira guverinoma
inama ya mbere nabagira ni ukureba level of specialization ni ukuvuga ngo icyo umuntu yize akaba ari cyo akora niba yarize uburezi akajya kwigisha niba yarize ibijyanye n'amabanki akabikoramo noneho icya kabiri bakareba ukuntu bahanga indi mirimo mishya cyane cyane njye nahita nsaba akantu kose kabaye ngombwa ko gatanga udufaranga niyo twaba ari duke nkareba diporome nkakoresha umuntu wize kugira ngo abone uko abona cya gishoro ikindi nkavanaho experience bakayivanaho noneho bakajya bareba ubushobozi bw'umuntu n'icyo yize noneho hanyuma y'ibyo bakajya babikorera ku mugaragaro ku buryo buri muntu wese abona ko anyuzwe n'iyo wanatsindwa n'icyo kizamini ariko ukavuga uti byanyuze mu mucyo nabibonye cyananiye ku mugaragaro bakindi bakagabanya ikimenyane kuvuga ngo ntabwo nagushyira mu kazi nanjye mfite umwana wanjye urangije sinagushyira mu kazi mfite umwana mbere se waba urangije ibyo byose bakagenda babigabanyaho ikindi nkareba abanyamahanga bakora mu Rwanda ese ubushobozi bafite nta banyarwanda bo babufite noneho nkashakisha uburyo nagabanya umubare w'abanyamahanga bakora mu Rwanda ahubwo iyo myanya yabo nkayisimbuza abenegihugu kuko abo banyamahanga barajyana iwabo ntabwo bazana iwacu ibyo bintu babikurikije izo ntego bazigeraho rwose nta kabuza
ni inama nziza mugiriye abashinzwe gutanga akazi no kureba imibereho myiza y'abanyarwanda ariko ikiganiro birumvikana n'ikirekire cyane tuzagikarwaho ubutaha muzabe hafi rwose tuzabiganiraho nawe ngo usabe wanzure kanyenzira imurane rutaro wowe wakwanzura ute
nanzura ikintu nasaba wenda nk'abayobozi babaye bamyumva ni uko bajya boroshya bakohereza abantu nk'urubyiruko rukihangira imirimo noneho ku bijyanye n'ibintu byo gutanga akazi cyane cyane mu kizamini cya interview kiriya hakazajya haba nibura hari umuntu w'indorerezi utagize ahantu ahuri n'abo bantu bari gutanga akazi kuko biragaragara cyane ko abantu benshi batsinda ibizamini ariko bagira muri interview kumva ngo batsinze nta bushobozi bari bafite ndakeka cyane cyane hari ahantu ku kizamini kiriya cya interview bagiye bashyiramo umuntu w'indorerezi utagize ahantu ahuriye n'abantu batanga akazi byadufasha kurushaho ikindi ni uko nk'uko abayobozi babishyizemo imbaraga kongera amashuri y'imyuga aba bantu barangiza mu myuga nabo bajya bakurikirana bakabarebera mbese muri iyo myuga bize bakaba babafasha kuba babona ibikoresho bakaba bakwihangira imirimo murakoze
ndabashimiye mwese mwe mwabashije kwitabira ikiganiro cyacu uyu munsi namwe kandi mwatwandikiye kuri iki kibazo cy'imitangire y'akazi n'ubushomeri mu Rwanda mwese ndabashimiye birumvikana kandi iki kiganiro kireba imitangire y'akazi n'ubushomeri mu Rwanda ntitwara ku kiganiro uyu munsi ngo tukirangize abatwandikiye mwari benshi abatwandikira kenshi kuri iki kibazo namwe muri benshi ndetse niyo twumva imibare itangazwa y'ubushomeri mu Rwanda nkuko mwabivuze iyo mibare iteye ubwoba mwese nanone ndabashimiye mbifurije kandi iminsi mikuru noheri n'ubunani mwese bizababere byiza mu ngo zanyu aho mutuye naho mukora kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi aha kandi niho radio Ijwi rya Amerika isoreje ibiganiro byayo muri uyu mwanya.